special adventures of...
Maktaba Crew, Assassination kwenye game, KV Badass, Fedo Boyka, Stizo Chichi Van, Slim Punisher.
Skiza, skizi vesi zinapita kwenye kichwa mina shtuka, isiye zinapanda na zingine zinashuka. Wakarakara wote tunasofu kwa kumoka, tafuta maktaba akialai utachoka. Mwanangu Konstantino atakumbia mbona shkopa, ogopa na ukiwa fake nigga utakopa. Tudili na manige wenye rosa kiflopa, usipofata nyayo shika moyo chapa lapa. I got strong rhymes like my nigga Big Papa, sikia nisipo kushika hapa nta kushika kwenye cypher. Best balance that virutubisho venye afya, ine pako wolves my man I'm the alpha. Na kuzingatia bless you kwenye chafya, tuna punch nene kama mwili wa Big Rafa. Analogi zima digitali ni kubofya, Slim Punisher.
Yeah, ayo na tema line skali, vicho panzi wanasikiliza one verse kutwa mara mbili, si wasikilizi hawa miadamu, kama ujafungwa jela na kufunga kifahamu. Yeah, wanajiuliza umenipa nini, mpaka nakuita nyonga mkalia ini. Usiwasikilize, nisikilize mimi, this is warning, nomba usikilize kwa makina. Got my mind made up, so turn off the news and listen to hip hop. Sikiliza pini, waliosema sitoki nimesha toboa ndani, all this gold. Check the sound, nguvu ya dola ndo imefanya nisishike pound. Kwenye game, voko na kaza kama buti, maradhi nuks, mwisho vazi sanda juu kifusi.
Yeah, yeah, Fedo Boyka, Maktaba, check it. Yeah. Unamsikia kwenye sabufa ni Fedo, Young Super. Na imichano ndo ilofanya ni kamzaba Banz Musa. Nasikiza zaidi ya kunusa, niko conscious, najua kipi sio na kipi cha kugusa, na kipi cha kutunza. Peace kwa nangu jela, nshapata data kwa nguza. Nimekaa nkatathmini, nkagundua Yesu anafunza. Fedo mess nafunga, mchizi kauna kaba, Fedo Boy kanavunja. Punch kwenye ngoma inadunda. Sikiza na vipi rhymes ni wapunje, kiboko natembeza kapeto mpenyu sunche. Namezesha kitapika napa tena, Baba Mungu nisamee nikikosea napa tena, nipo kule napa tena. Teacher nasahisha waliozama maktaba napa vyema.
Chichi Vani, Maktaba vibe OG. Usipime usikiza nini hivi vichwa nini gold. Usibisho wesikiza pili back to flows MCs amify me so. Niko vaki stage sikiza mnavyo baka show. Ukisha pata swaga sikiza voko na mistari, kilazo kipata shada unageuka kuwa mwani. Sikiza bari za michezo yenzi izo, utasikia kemiko mkari mina msikiza beti izo.
Sikiza kwa makina chana na ubuyu, nisikize mimi na bonga mtoto wa bushi. Nisikize mtoto wa mgini, mtoto wa baba. Nisikize naongea na mtoto wa mimi, babi yako yeni danganya. Nisikize babako mimi, sikize Yasemini. Nisikize Mungu, simsikize Bisho Denti. Nisikize teacher, simsikize Juma, utapata fo. Sikiza wewe kuku mfugaji, simsikize mwewe. Trakize haitaji kiki kavipi, sikiza uwelewe eh. Simna kopye, sikiza na hii. Hii mepigwa Maktaba, Fedo Stizo na B. Kone shida na mateso, wakumsikiza ni Mungu. Watakuyumbisha njia ukija, sikiza majungu. Kevin Badass.